fofo moɗa onon kettiniɓe kokkol habaruji sukaɓe ummatore ko studio kalongu waɗata alal fuu ɗo radioji gollidanɗi e muɗum. Min Ali Ñalli Abdoul Mumuni hande yettinta habaruji moɗon. Miɗo wondi Aminata Aboubacar. Aminata, jan hirti?
Jan tan walla. Oy, woni haba huje ko gaddante hande
nder habaruji meɗen hannden ni. Amina, en jaham ballay yara ton enɗan nder potirdi to motoji gonno gaɗa bonnere sanne ton agades du fa hannde en nanan ko laabi kesi cingaɗi ɗi enɗan mbiyata dow awƴaki adeyde tasafu. Yewtere meɗen pindirol hannden, Amina, haalan dow waɗol filla suka jokolle huɓere agades gon gonɗon no wadda balla mum dow durwa domum ladde e jaari.
A woɗi no min fuɗɗa.
Aminata, hano noon nomi haalirinno ɗum to andan ballay yara région Tilbéri, bonon daji motojin ɗon no ɗuɗa sanne, gam hikka tan waɗam ko watta bonon daji kemɗiɗi e ko deki.
Non nino bonon daji motoji no ɗon no ɗuɗa sanne nder fowtiri o hunne o ni no ɗon no hul'ina himɓe ballay yaga dow keɓal baydaga ni. Sey min kettina ko Sidi Abdu windita lildini men.
No enɗan balle yara bonon daji laabi no ɗon ɗuɗa fuu du moteje ɓuri ɗum du no saɗorma mawɗo yahde to sukaaɓe ummatore far gurda mu'e e cellal fuu du nder wakkati powtiri mo taweɗen o ko dewle ɗuuɗi sanne ɓuri no woodi saɗormaji ko ɗum waddoto yeru no nimɓe wuro kaaliri.
Hannden motoje laaɗini sukaaɓe ummatore ɗuɓɓe mo nder ɓaade no wi'e kan woni bonjereel ɓaade nden sey tawe moto liɓi ɗum larɗini mo giɗuɗa no yaha no laƴa fuu to hewtini ɗum laƴolgol. Minen sukaɓe ummatore gam Allah yimɓe kakkilo ko neɗɗo waɗi fuu gam hoore
mum. Leyɗama moto liɓɓino to bone hoytake jomum sama nonu wara ceede du ndenne sabi Allah yimɓe jaade heese heese jaaha jam garta jam.
Bonandaji moteje ɗe hunde noon ko hani hoƴude hakkilloji nimɓe sanne no docteur Haruna Umaru lokotorojo tawaɗo nder lokotorore mawde nde belle yara famminiri bonondaji gaɗɗi caka lebbi jeegon
nder sambu ansari
illa fuɗɗan hitaande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi warde hannden. Bonondaji moto ko waɗi himɓe gadda to amin ɗo waɗan bonondaji keɓe ɗiɗi e tati nder majjum du himɓe jeegon maayi himɓe lasoy tato e jeɗɗo kan en kay lardi ndenne iɗum hani fuɗɗude hakkilloji himɓe sanne.
Sukaɓe ummatore no kani mbayla jikkuji mu'e gam yahdu yesso leydi jango tawa kena nder juuɗe ma
to komin wi'atani woni himɓe jaada heese 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 heese.
Aminata, fa hannden ni dow filla awƴolƴol adeydeta tile noon ɗum wi'i ko awƴo adeydeta fuu yaha windowa innde mum ton enɗan mairie gam heɓude ɗerol go ɗon gaɗa mum dukay yaha ton enɗan syndicat mu'en jaɓowa ɗerol awƴaki jamma. Aminata, no woodi ko mbiyata dow laawol kesol cingangol ngol na?
Mon noon fuu e jiide mum noon gam keɓal baydahu ni. Sey min kettina ko Aboubacar Awjoul maire umma agades pamtini min ko saabi laawol ngol ada.
Ko saabi komin koƴƴi laabi ɗi woni laabi ndenagu gam wakkati gon nder wiɗagol neɗɗo gon nangi dama e malfa ɗiɗaɓe ngel yiɗuɓe gaɗa golleji mu'en nder jamma ɓen fuu gara andina syndicat on kam woni nangude yamde sappo jamma warde yamde joyi jeegon fajiri seni sogeji jiilotoɗi ɗin nangi jomum no wondi e motere ɓe ƴewa sako indemum no tawa nder waɗoɓe gollal jamma ɓe.
Min kettino ko dogginoɓe adeyde ta ɗiɗi o haalini
min. Minen min cukaɓe ummatore miɗen tefa komin keɓa min moƴƴina ɓurna amin sigila mbiyaɗo nder mum. Sey min jooɓa hemre min jaɓa ɗerol o de limama he lewru ujune tati min ko to minen ɗumi wi'a min keɓa min ñama
kenan suni kakima
laawol ngol mairi hoƴi ngol woɗɗi sanne gam hannde no woodi hoƴoɓe popporoji ɗi koyɗe tati biyeteɗi adeyde itaɗi gaɗo ha gacce garta a yii ndenne joomɓe adeyde itani tumete
joni. Sey gahen dew yewtere pindinol meɗen.
Nonino, Amina, dow yewtere pindinol meɗen hannde en kalan dow filla Sidi Mohammed suka jokollo durwanowo domo ladde e jaaya. No woodi ko mbiyata na, Amina?
Gongano Sidi Muhammad singi feddi ko waylita manaji wada goddum ko nafata himbe.
To Amina gankebol beedari sayni kettino den yewtere de Tarnan Fuda Ahmed waddani en.
Sidi Muhammad wadana dubi chapande tati singi fedde ummatore witende Tazolt no dan wada golle heba tundiji manaji di nawtore der region makko Agadez.
Tazolt se muta mashi.
Tazolt kongol bellare non de manamu woni fedade. Sigila amin odumi indir Tazolt gal lamnude ladde e jaye amin. Hano manaji min kocchata min baylita min gadira di gud.
Pour venir en aide au Hosekol.
Dubi tatini ko sidi no wada tabe jodor e daneje e manaji. Atelier mako no nokure non de manaji tan taute. Ko wadira manol bolum taute no resi. Desol manaji tondu no weltare maunde non to mako.
On valorise le deux chez.
Manaji dini non min gadirta tabuluji ko jangirte. Gan wallirde jangobe ben kebatu jodo janga. Handen wadan tonuji tati e fecciere manaji di min gulliti. Wadan du fa handen tonuji sappo di min kawri. Famin gullida deni mi den keba mi den golla min baylita manaji ko urto nuji di fu to labal heboto.
Vraiment ça serait un atout pour l'environnement.
Arande den dun sigila lamnude wuro gonno ko sukabe ummatore cingi der hubere Agadez hannen koccol manaji di hawra latake lawol lumaku e kebal nimbe gam Tazolt sidi hokki nimbe gollal.
Nonno Amina mi di duke mi miccintina ko Sidi Muhammad o gado rap kiddo non der fedde indirade armée en mer de la capitale de l'Aïr au jodi o moda rap makko.
Ah lalli machallah joni men natan de fijoji pirtol balli
der fijoji tonnol balli ni Aminata min kumpita himbe ni ko lady Niger yahan to andan to fijoji gado teddi to andan Raba lady Maroc sappo e jenay yaade woronje e go lewru urti tan du ujunadi de sappo e jenay to lady Niger yata nato der fijoji gado wandi chakalede Afrique.
Nonino fijoji bibbe leydi Niger lasoji tati e nay e fijeete de fijoji geenay basketball doggude da jido e taekwondo.
Aminata fa handen ni Alkamisa Odu non Birjira fini arrido gomnati leydi Niger yehi wayno toybe odu anibe du Allah hokka be saa
Allah jam.
Joni en gartudo filla latul bal ko leede Touba ko be ton enden la Liga latul bal leydi Espagne fuddi kenga ton enden to be biata Bilbao chaka Barcelone e Athletic Club mo Bilbao to Athletic Club mo Bilbao hebi jalorgal go e bolum. Do min kantinta kokkol habaruji meden hande Aminata mi yetti he mada mi yetti duka hitina ni be min sayni jeddira warore.